Mzo koti ya mkuru wetu degaba Alice Chomo Hanji asindise Christopher Okero Onyom kuchibone rezo choku wa nikibuwa kukaramba.
The convict must be given a sentence that will not only speak to him but also to those friends of his whose identities he refuses to disclose, and any other person in this country who believes in sacrificing blood for wealth. Let them know that it is highly risky, because they will be found like Mr. Okello was found, and they will not escape the long arm of the law. In light of the above, I have found no reason why I should not sentence Mr. Okello with the maximum sentence. I hereby sentence him to suffer death for the murder of Etek Gideon in count 1, Kensha again Ross Otim in count 2, Seriange Ignatius in count 3, and Odeke Rayan in count 4 in a manner authorized by law.
Omulamuzi yasose kusingisa nyumwe misango ena ejokutta abaana bana bana ketemu lino nalikola mwezi gwa Apuli ng'ennaku z'omwezi bbiri omwaka guno ogwa 2026.
The accused person is accordingly found guilty of the murder of Etek in count 1, Kensha Agenoros in count 2, Seriange Ignatius in count 3, and Odeke Rayan in count 4. Agreement with the joint opinion of the assessors, I hereby convict Christopher Okello Onyum of the offense of murder, contrary to sections 171 and 172 of the Penal Code Act, cap 128 in count 1 for the murder of Etek Gideon, count 2 for the murder of Kensha Agenoros Otim, count 3 for the murder of Seriange Ignatius, and count 4 for the murder of Odeke Rayan, as indicted.
Mkusoke kulidemo ludoru wa Jonathan Mwaganya ya wadi ya sanyuki doktor lukwa kote ranga ajisavye Okello mwechibone rezo echokuwa nikibuwa kukaramba.
As prosecutors, we are advocates for the people, and I'm instructed to thank the court and the judicial administration for bringing justice closer to the people on whose behalf the courts derive judicial power under Article 126. My Lord, the parents of the deceased victims are present in court, as well as other relatives, and we want to thank them and the entire community for their resilience and cooperation throughout this justice-seeking process. My Lord, I said in Section 172 of the Penal Code Act, person who is convicted of the offense of murder is liable to suffer death.
Bwana na mateka waludo luwa wabiruwa nga bakule mbeduwa muna mateka we Sara Awero basabye koti omuntu waba wichu mwenelezi chisamu samu akagiri jasibu kama makama ankusera agatabade na anku atagana okuve mabego vanyuma luo kusala woko umramuzi wabade woko saga ambiza na kuise vifuru okuwa mbantu wabade mkoti eno luo kusanyu kila insala woyo umramuzi msasa wafe kayogede kona po mbade na vamo kuburu ganda luwa bagenzi.
Na ye chensa baba tuwilo nakule bana muta bamulete bamutire wano we ayiwo omusayi gwa bana bafe
okuva n'olwaleero webale kusala musango bannaye bali baali baana mato ate okera atulazeeko nti alina omutima kuba mugambye weetondere ku bantu ayogedde kimu kiyetakogera kitegeeza alina omutima omubi era asanakalabba tulindiridde olunaku olwo era tuli basiimu
ensala y'omulamuzi si mbi n'akamu kubanga twakosebwa olw'okutta abaana baffe twali twakalanye abaana baffe naye omuntu asalawo n'alumba abaana abato n'abasala ng'embuzi nga naawe okimanyi tosobola kuba n'omwana naye n'olaba omwana ngu akutusako obulago n'osigala ng'osala n'osala abaana bana ate gweyagala obeere mulamu ng'oli mukulya abaana baffe nga twabazirika baafa n'olwekyo nze ekibonero nkimanyi abaana baffe tebajja kudda naye omulamuzi kuba naye muzadde ebisa byamulumba bato bwasazeewo n'agamba agende kukalabba kubanga tasala beera mubantu si muntu si muntu olaba gwosala busazi girita ku lugalo n'owulira nga enyama twagala girabako naye ge n'osala omwana asooka n'osala owookulu paka kuwookuna aa
mazima kati bimpeddeko kuba siganye ndi munkazi mukkiriza naye ekyobuntu nakyo kijja paka naakati tulowooza omwana afe lwe tumulaba nga tali waka kuba yava waka bulungi nnyo ng'abeera naffe bulungi naye kati bwetulaba nga taliiwo kiyotwongera nyiike naye omulamusi mwebaza bonna bonna tubebaza n'ab'obujulizi bonna kubanga bandibadde babufutyaka naye tubebaza okuba nti baabujjayo mu butufu bwabo singa tulisambula okuba tewali kamera tewali ki n'ebirala nga bwebiri kale twebaza katonda n'ebisigadde bigenda mumaaso
ebi byonna bibadde wali eggaba ewatudde kooti enkulu ebadde ewozesa omulenzi ow'omusajja mukulu Christopher Okero Onyom.